wange samanyirira ikatula kebise zali kwanganze zanyerekide kubonabona nakuswaza swaza nali kwangade nayeno mama ntisazanema wadakatima wekatinyabo natoka mpakwe merakwe nomulungi bo abalungi tebakwa kunsi ye mama funama omubyalondera amanyize musajja we Senga, ndambo bye bakugulira, susurenga, musanja we yo yakangulira, tokuli mama, uli nakutaba masanyi una ye, abera okubona bona. Wakula bulungi, era abakulaba, mapeko mamangu, wakulaba kunti, nena batifunye, mubezi wange, samanyirira, ntikatula kebise, sandi kwangaze.
Musaja na genda kumisio, misio impossible. Tujawe ali kumisio, akolelera ulamu wa mwe. Sengi kumisio, kulieno ndaga, nikumu mila abana bange, bewa lage vitala. Omusira kwenda labanga kebaliriwe, engulo na nguluneko, kachikuku kike akatago. Oruvanyuma lwebyo byonna gwe munange yandibadda mbudabuda n'ombuza emirembe ag'obuntu kaluwa wadde mpaze waseko mbiriko obusubi ikosi ye nesingako gwegenda mirembe
Yeah.